mchezo, hip hop mafunzo, raha sio mzozo. Sikia hii mirazo, micharazo, mwakilishi nina flow, wakilisha kama ranga. Rhymes najipanga kila ukanda imetanda, tushafunga mkanda nogu mwanda, mos mos kikamanda, burudani kakandanda. Hip hop wawa, fake MCs wanashanga, wamepigwa na buto, wana hip hop tunavyonga, juaji kwa hadikita. So hili ni barabi, weyeni ndio nakaa, rest in peace fazaneri. Hip hop badonga ngari kama meri juwe bahari, treni juu ya reri. Wananguda city, dome city, a city, rock city, tanga city, mbeya city. Alrighty, hip hop ina hiti, Afrika, paka New York City. Afrika, paka
wanangu,
New York City.
Wanangu we, kasi endele. Weka money, weka feather, weka pisi za kucheza. Wanatamani kunishika balo, waje kunipoteza balo.
Paza, sikia hizi raza za kusaza. Hip hop ndio kwanza, mziki unaokufunza, unaokupa raza. Mafaza, mamaza, mashina, mablaza, watoto hadi ajuza. Hip hop imeenea kila pembe za dunia. Nasikilizia, mzuka unaingia, flavor nawapatia. Sikia hizi hisia kama bobu na mmea, ndani ya biti natembea, aina kukosea. Atua juu ya atua, kwenye nukta ninatua na kamua. Shua, rhymes tam kama mua. Hip hop muimiri, moja kama mbili, wana udisi, wana kiri. Nige mtu na vimiri, kimentari. Rhyme zote shwari, no dosari. Hip hop juu ya mstari, vina vitamu kama asari. Hip hop asiri, hip hop asiri.
Wanangu, wanangu wee,